gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga mucaaradka wadani maxamed xaaji yuusuf waabeeye oo shir shalay ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaana waxa uu sheegay in xisbiga aanay ogolaanaynin inay doorashada lagu galo nidaam cusub sida uu sheegay
waxaanu in muddo ku soo jiray khilaaf doorashada madaxtooyada ee imika muddeysan ee waqtigeysan dhibaatooyin badan iyo khilaaf badan baa inaga soo maray waqti ay imika wada qabsato ayaynu ku jirnay dadkuna ka nasteen arrimihii khilaafka waxaan leeyahay xukuumadda waqtiga lagu jiro idiin cuntadi mayso inaad soo celisaan khilaaf cusub oo marmar sii uga soo dhigataan habkii doorashada lagu gelayay horta taasi idiin cuntadi mayso baan leeyahay laakiin doorasho madaxtooye oo waqtigeysan ayaan qalab cusub disha kaga soo kordhinayaa mid taasi suuroobaysa maaha bailowska dowladaha hoose ayaa lagu tijaabiyaa haddaana xisaabta mucaaradka ma aqbalayno wax cusub oo doorashada lagu soo kordhiyo
geesta kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiya cabdicasiis maxamed soomaale ayaa ku eedeeyey xisbiga mucaaradka ee wadani inay doonayaan in natiijada doorashadu si ay muran u gasho aanay noqonin diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada ka qaybgelaya nidaamka hufan ee sawirka isha sida uu dhigay hadalka
xisbiga mucaaradka ee wadani waxa miidiya aada ugu soo baxaysa iminka ma doonayno in isha la sawiro oo doorashada isha lagu galo xisbiga kulmiye waxaanu sheegaynaa oonu si hoose iyo si sareb u sheegaynaa oo aanu caddaynaynaa inaanu leenahay doorashada si ay nadiif u noqoto waa in isha la sawiraada u galaa sida sharcigu sheegayo ee heshiisku yahay ee komishanka uu xisaareeyay sharciguna sheegayo doorashadii horeynu ogeyn ee la kala badiya haddii laydi dad intaa codeeyey ama laydi haddii ishii la sawiraa diidayso soo uma doonaysa hadi odanaa taa dad intaa codeeyey
khadar maxamed akule v o a hargeysa